wazina umata kudabwa, kutikodi muntu wopa mulungu ngatamene uja, ada atani kuti achimwe. Mwina ili ndifunso lomwe munga kale nao lero maka maka pomwe tikale tiku santula 1-2 chapter 20. David ada achimwa, powere nga wantu. Kodi zida adizotani? Mbale Osman Chiru Amanda, indi nkani yonse lero mprogrami atu ya tisantule Bible. Pomwe tima amva maumulunga kusantulidwa, mwamwai wake tinao lero. Mwai unditu meneo wati timvenso maumulungu akusantulidwa. Kodi kuchimwa kukudali motani, ndipo mulungu ada mlanga motani. Mbale Manda.
Ndikula ndilani komaso kupereka mwani kwa inu okwandidwa nzanga apa ulendo. Tamvani mau apa 1 Thessalonica 4 verse 7 pana 8. Amena kunena kuti. Pakuti mulungu, sana itana ife tisari chidezo, koma chiyalezo. Chifuwa chake, iye wota ya ichi, sata ya mundu, koma tu mulungu. Wakupata mzimu wake woyera kwa inu. Ndiye mu program ya pitai, tina ali kusantula 1:18 verse 1. Mpaka na 19 kulekeza so verse 19. Mene timaona za nkondo zomwe ana minya David. Koma lero pamene tilowa mu 1:20 verse 1. Ndikulowa chapter 21 kulekeza verse 30. Tikambirana za nkondo za David ndi uchimo wake powerenga a Israeli. Chapter 20. Ndi chimene chikutsiriza nkhani ya nkondo za David. Ndipo taona kuti adani akabwelebwele a Israeli anali Amoni ndi Afilisiti. Koma taona kuti panalibe kusewera ndi adani amenewa pa nkhondo zonse. Davide anali kuwawonongeratu. Tiyambe kuwerenga verse 1. Ndipo kunali pofika so chaka nyengo yakutuluka mafumu. Yoabu anatsogolera khamu la mphamvu napasula dzina la wana Amoni. Naadza na umangira misasa Raba. Pano pakuoneka ngati kuti Yoabu anali ndi mtima wa nkhondo. Koma tiyenera kukumbukira kuti paja Davide anafuna kupanga ubale ndi Hanuni, mfumu ya tsopano ya Amoni. Koma mfumu ya tsopanoyi inachita chipongwe anyamata Davide. Kani iyi inatera mkondo kwatira kuti uku ndiko kupitiliza kwa nkhondo imene icha. Ndiye tikunenetsa kuti, pankhondo, palibe kunyengelera anayi. Kapena kupalibe kunyengelera mdani. Kutanthauza kuti pamene tili pankhondo, ndi mdyerekezi. Sitienera kunyengelera chimo ayi. Mwachisoni lero, tikuona kuti pakati pa Kristu, uchimo ndi chilungamo. Zikuendera pamodzi. Mchitidwe uwu, ukutsindika mau apa Amos chapter 3 verse 3. Amina kunena kuti, koda awili, adzenda pamodzi asana panganilane etu. Kutanthauza kuti, pamene inu mwenda muuchimo, ndiye kuti mkugwirizana nawo uchimo. Ichi ni chimene dziko likuyiwala masikwano. Anthu ambiri amachita mantha ndi nkhondo yomwe ikuchitika ku dziko lina. Koma anthu omwewa, samadandaula pamene malamulo a dziko lawo akuphwanyidwa. Tsono uu, ndiwo ntima wachinyengo. Ndikunena zimenezi chifukwa uchimo, uyenera kukanidwa ndithu, ndipo chilungamo chionekere. Popeza palibe mgwirizano pakati pa uchimo ndi chabwino. Tsono nthawi iyi ndi imene Davide sadapita nawo ku nkhondo. Kotera kuti ndiyo nthawi yomwe anachita choyipa ndi Batiseba. Koma taonani kuti Mulungu sakulemba nkhani ya uchimo uu. Popeza anamukhululukira kale. Wokondedwa nzanga pa ulendo, Mulungu akakhululukira chimo, amakhululukira kotheratu. Kotera kuti samakumbukiranso ayi. Kodi inu, mudamuza kale Mulungu za chimo lanu licha, kuti akukhululukireni? Tsono mwana wa Mulungu, ndi msilikali amene ayenera kumenya nkhondo ya uzimu. Monga mamau apa Efeso 6 verse 11. Amena akuti, tavalani zida zose za Mulungu kuti mudzakhoze kuchilimika. Pokana machenjelero amdyerekezi. Ndipo kwa mbili chapter 21 verse 1 pana 30, tuona chola kwa cha Davide poverenga a Israeli. Verse 1. Pamene po Satana anaukira Israeli. Nasonkezera Davide awerenge Israeli. Tsono chapter chino, Ndi chimene chikuonetsa uchimo wa Davide waukulu kuposa uchimo uja anachita ndi Batiseba. Mwineno mumaganiza kuti uchimo uja anachita ndi Batiseba ndiwo unali waukulu kuposa umene tikunenawo. Ai, sizidi choncho ai. Taonani kuti Mulungu pa uchimo uja anachita ndi Batiseba sakuulemba mabuku onse a wanu mbiri ndi tumbiri. Tsono malinga ndi ndime yomwe tangowerengayi. Tikupeza kuti Satana ndi amene anafulumiza David kuti awerenge mtundu wa Israeli. Pamene uchimo wa Batiseba unali uchimo wa pa iye yekha. Verse 2. Ndipo David anati kwa Yowabu ndi kwa akulu a anthu, kawerengeni Israeli kuyambira ku Beriseba kufikira ku Dani. Nimundibwezere mawu kuti ndidziwe chiwerengero chawo. Poyamba ndifuna ndikukumbutseni kuti Mose anali munthu woyamba kuwerenga Israeli koyambirira kwa ulendo wa mchipululu komanso kumapeto kwa ulendowo. Ndipo Mulungu sanadane naye, koma kuwerenga kumene kwachita Davide ndi chimo lalikulu. Tsono anthu ena pamenepa amanena kuti Davide anachita izi chifukwa chodzikweza. Koma tiyeni tione chifukwa chenicheni. Verse 3. Naati Yowabu, Yehova awonjezere pantho lake monga alikazana, koma mbuyanga mfumu sali wosanyamata akapolo ambuyanga. Nanga afunilanji chinthuchi mbuyanga? Adzapalamulitsa Israeli bwanji? Pano ndikuona kuti Yowabu anali munthu woyamba kutsutsa mchitidwe wowerenga wanthu. Kotero kuti anali kuganizira kuti uwu unali mchitidwe wodzikweza. Inde ndizoona ndithu, koma panali chifukwa chachikulu chimene tikuona kuti ndikusakhulupirira. Taonani Yeremia 9 verse 23 mpaka 24 akunena kuti atero Yehova wa zelu asadzitamandile mzelu zake, wamphavu asadzitamandile mphavu yake, wachuma asadzitamandile mchuma chake, koma wakudzitamandira adzitamandile adzikweze umo kuti ali wakuzindikira ndi kudziwa ine kuti ndine Yehova wakuchita zokoma mtima chiweruzo ndi chilungamo mdziko lapasi, pakuti mmenemo ndikondwera, ati Yehova. Tono nkhani yomwe tifuna kugwira ndi yakuti Davide sanadzitamandire mwa Yehova koma mwa mphamvu ya iye yekha. Ndiye tikunena kuti Davide anali ndi vuto losakhulupirira Mulungu, ndipo anayika chikhulupiriro pa kuchuluka kwa nyamata wake. Kodi ino okondedwa, mumakhulupirira Mulungu kothera anthu? Verse 4. Koma mawu a mfumu anamlaka Yowabu, natuluka Yowabu nakayendayenda mwa Israeli wonse nadza ku Yerusalemu. Ndipo Yowabu anapeleka kwa Davide chiwerengero cha anthu owerengedwa. Ndipo Aisraeli wonse anali zikwi 400 pambu 72 akusolola lupanga. Koma sanawerenga Alevi ndi Abenjamini pakati pawo, pakuti mawu a mfumu anamnyasira Yowabu. Kani ili pano ndi yakuti Israeli nthawi ya Mose anali ndi anthu 1,100,000. Ndipo Yuda yekha anali ndi amuna 500,000. Ndiye amuna wonse a Israeli yense nthawi imeneyo analipo 603,000. Koma tsopano Davide ali ndi amuna okwanira 1,000,000 kuposa amuna amene adali ndi Mose. Pano pali nkhani yakuti pamene Davide anali kanyamata kakang'ono, kanaka kumana ndi kukanthani daniyu kunena Goliati ndi mwala umodzi chifukwa anakhulupirira Mulungu. Tsopano ali ndi asilikali ambiri. Kodi mukuganiza kuti akhoza kukhulupirira Mulungu? Ichi ndi chimene anali kumutsutsa Yowabu kuti samayenera kuwerenga wanthu, popeza Mulungu adampatsa osewa ndipo anali wokwanira. Koma Davide anawumirirabe kuwerenga anthu ake, kunanthauza kuti sanakhulupirira Mulungu. Wokondedwa anzanga pa ulendo, Iyi ndiyo nkhani yomwe ikuchitika pakati pathu masiku ano. Maiko akukhulupirira kuchuluka kwa zida zawo za nkhondo, ndipo samaona kufunika kwa Mulungu ayo. Koma uthenga ndi wakuti ife timafuna Mulungu nthawi yonse, kutanthauza kuti anthu masiku ano akuyika chikhulupiriro chawo pa zinthu zolakwika. Taonani Khristu timaloza zala anthu akunja chifukwa chakuti samapita ku chalichi. Pamene ife amene timapita ku chalichi, timapita ndi mtima wosakhulupirira. Uwu ndiwo uchimo waukulu umene akunena Mulungu. Koma tiyamika Mulungu pano, chifukwa kumapeto kwake Davide anazindikira kufunika kwayika chikhulupiriro mwa Mulungu. Tamvani pa Masalimu 18:8-9 akunena kuti kuthawira kwa Yehova nkokoma kuoposa kukhulupirira munthu. Kuthawira kwa Yehova nkokoma kuoposa kukhulupirira akulu. Tentiloweni chapter 21 momwe tiona Davide asankha chilango chake, verse 7. Ndipo Yehova anayipidwa nacho chinthuchi, chifukwa chake iye anakantha Israeli. Pamenepo David anati kwa Mulungu, ndachimwa kwa kukulu ndi kuchita chinthu ichi, koma tsopano muchotse mphulupulo ya kapolo wanu, pakuti ndachita kuopusa ndithu. David pano wazindikira uchimo wake ndipo akupempha Mulungu kuti amukhulukire. Koma Mulungu mu verse 9-12 akumuza kuti asankhe chilango chake pa zinthu zitatu, kapena kuti pa zilango zitatu. Choyamba kunena kuti Israeli akhale ndi njala kwa zaka zitatu. Chilango chachiwiri akuti akanthidwe ndi adani wake, kapena akhale ndi mulili kwa masiku atatu. Tsopano tiye ntivezo zomwe adanena David, verse 13. Ndipo David anati kwa Gadi, ndipsinjika kwambiri, ndigwerenze njala Yehova, pakuti zifundo zake zichulukati, koma ndisagwerenze njala munthu. Davide anali munthu ngati inu ndine. Iye anachimwadi kwa kukulu madera osiyana-siyana, koma sanataye chipulumutso chake ngakhale chilakolako chake chakuyanjana ndi Mulungu. Tsono pano Davide akuonesa kumudziwa Mulungu. Iyeyo anali munthu monga ife. Taonani ife timakhulupirira Mulungu kuti akhoza kutipulumutsa, koma sitimamkhulupirira pa mavuto athu. Ichi ndi chifukwa chake Davide akuona kuchuluka kwa adani wake, ndipo akuona anyamata wake kuti sangakwanitse kumenyana nawo. Apa ndi pamene anayiwala kuti Mulungu ndiye wamkulu kuposa amphamvu onse. Tele ndi chifukwa chake akuchita kalembera ameneyo. Azanga, kodi ndikangati kamene ife takhala tikuchita chiwerengero chakatundu, chuma ndi mphamvu zathu kuleka kukhulupirira Mulungu? Tsono chokondoletsa ndi chakuti Davide anali kudziwa Mulungu, ndipo akunena kuti iye sakufuna kuti agwedze njala munthu ayi. Ndiye mwina muli kakasi kuti kodi chifukwa chani Davide sakufuna kugwanza njala munthu? Yankho likuti Yehova ali ndi zifundo zosatha. Haleluya. Mwachisoni kuti ife sitizindikira chisi chimenecha. Tavani Masalimu 103:10-11 akunena kuti sanachitile monga mwa zolakwa zathu, kapena kutibwezera monga mwa mphulupulu zathu. Pakuti monga mwamba mutalikira ndi dziko lapasi, motero chifundo chake chikulira iwo akumuopa iye. Wokondedwa anzanga paulendo, tiyenera kudziwa kuti Mulungu ndiye chipulumutso chathu. Taonani kuti iye akupereka chipulumutso ku dziko lapansi mwachifundo chake. Tamvani 1 Yohane 2:2 akunena kuti ndipo iye ndiye chiwombolo cha machimo athu, koma osati wathu okha, koma dziko lonse lapansi. Pano pali nkhani yakuti Mulungu ndiye amene ali ndi chifundo chachikulu. Tele upangiri ukuti ngati inu mukufuna kuti mupulumuke, pitani kwa Mulungu ndipo munene kuti ndinu wochimwa, ndipo iye adzakulandirani popeza ali ndi chifundo chokwanira. pachifukwa ichi Davide anafika polemba kuti yamikani Yehova pakuti ndiye wabwino pakuti chifundo chake mchosata. Hallelujah. Verse 40. Momwemwe Yehova anatumiza mlili pa Israeli. Ndipo adagwapo amuna zikwi makuma asanu ndi awiri a Israeli. Ndipo Mulungu anatuma ntenga ku Yerusalemu. Kuononga ndipo poti auononge. Yehova anapenya naleka choyipacho. Nati kwa ntenga wokuononga chakwanila. Bweza dzanja lako tsopano. Ndi mtenga wa Yehova anaima padwale la Olinani Muyebusi. Ndipo Davide anakweza maso ake naona mtenga wa Yehova ali kuima pakati pa dziko ndi thambo. Ali nalo lupanga losolola dzanja lake lotambasukira pa Yerusalemu. Pamenepo Davide ndi akulu ovala zikuduli anagwa nkhope zawo pasi. Ndipo Davide anati kwa Mulungu, sindine nanga ndalamulira kuti awerenga wanthu. Inde ndina amene ndachimwa. Ndikuchita choyipa ndithu. Koma nkhosa izi zinachitanji. Dzanja lanu Yehova Mulungu wanga linditsutse ine ndi nyumba ya Atate wanga. Koma lisatsutse anthu anu ndikuachitira mlili. Tsono ndimeyo sei ikuonetsa kuti pemphero la Davide ndilodabwisa kwambiri. Taonani iye akunenesa kuti ndiye amene anachimwa osati anthu onse a Israeli aya. Uku ndiko kusintha kwakukulu kumene Davide waonetsa. Ndikunena mawu awa chifukwa pamene Davide atachita uchimwa uje ndi Batseba sadanene mawu ngati awayi. Anayesetsa kuponyamo munthu wina mu uchimwa umenewo. Koma taonani lero akudzipereka kuti ndiye wachimwa. Kote kuti sipafunika kulanga anthu onse koma iye basi. Asanga. Kodi ino mukachita choyipa mumakhoza kuchita monga wachita Davide pano. Mwanjira ine ndikunena kuti kodi mumagonja pamaso pa Mulungu mukachita cholakwa ngati ichi. Verse 18. Pamenepo mtenga wa Yehova anauza Gadi kuti anene ndi Davide. Akwele Davideyo kutsira Yehova guwa la sembe padwale la Olinani Muyebusi. Tsono mukafika mu mzinda wa Yerusalemu lelo, mupeza kuti malo adwale a Olinani ali pa phiri la Moriya. Apa ndi pamene pali msikiti wa Oma lero lino. Awa ndiwo malo amene anamangapo kachisi wa Mulungu. Kutanthauza kuti ndi Mulungu amene anasankha malo amenewa ndipo kuti Davide anavomerezana naye Yehova. Ndiye monga ndidanenapo mbuyomo kuti phiri la Moriya ndi pamalo pamene Abraham adapereka sembe mwana wake Isake. Ndipo kumapeto kwake kwa anthatantha umenewo kuli malo amene achulidwa Gologota, malo abade amene Mulungu anapereka mwana wake sembe ya dziko lonse lapasi. Ndiye mwina mafusa kale kuti kodi nkhani ikupita kuti tsopano. Nkhani pano ikuti Mulungu ndiye amene anasankha dwale la Olinani pa phiri la Moriya chifukwa ndi pamalo pamene Mulungu anauza Abrahamu kupereka sembe mwana wake Isake. Koma Mulungu anali kuona kutsogolo kuti ndi pamalo pamene kachisi wake adzamangidwa. Ndipo sembe zose zidzaperekedwa kwa Yehova Mulungu wathu. Imene ichotsa machimo ya anthu a dziko lonse lapansi. Verse 22. Davide tsono anati kwa Olinani, ndipatse padwale panu kuti ndimangepo guwa la sembe la Yehova. Undipatse ili pa mtengo wake wonse kuti mlili ulekeke pa wanthu. Ndipo Olinani anati kwa Davide, mulitenge ndi mbuye wanga mfumu, ichite chonkomera mmaso mwake. Tonani nakupatsani ng'ombe za sembe zopshereza ndi zipangizo zopuntira zikhale 10 ndi tirigu wa sembe ya ufa ndi zipereka zonse. Pano tikuona mtima wa Olinani kuti anali wokupatsa kwambiri. Koma Davide sakufuna chinthu chimene apereke kwa Mulungu kuti chipatsidwe kwa iye kwa ulere. Tera akunena mawu akuti, verse 24. Koma mfumu David anati kwa Orinani, iya aitu, koma ndidzagula pa mtengo wake wonse, pakuti sindidzatengera Yehova chili chako, kapena kupereka sembe, yopyeleza yopanda kupereka sembe, yopyeleza yopanda mtengo wake. Momwemu David anapatsa Orinani chogulira malowa. Golidi wa masekeli mazana asanu ndili modzi kulemera kwake. Ndipo Davide anamangira Yehova guwa la sembe kumweko, na apereka sembe zopyereza ndi sembe zoyamika. Na itana kwa Yehova, ndipo anamuyankha ali mwamba ndi moto pa guwa la sembe yopyereza. Ndipo Yehova anauza wantenga kuti abweze lupanga lake nchimake. Pano pali nkhani yakuti Davide wapereka malipiro amaladu ale kwa Orinani. Tera akupereka sembe kwa Mulungu pa malo amenewa. Ndipo tikuona moto ochokera kumwamba utatsikira pa nsembeyo, kutanthauza kuti Mulungu analandira sembe yake. Tsono pachifukwa ichi Mulungu akulamula mtenga wake kuti abweze lupanga nchimake. Koma ndikofunika kunena kuti sembe imene inaperekedwa pa malo awa ikuimira Yesu Kristu, amene anaperekedwa sembe mmalo mwathu. Ndipo ndi lupanga ili lomwe linabaya mtiti mwa Yesuyo chifukwa chofuna kuombola inu ndi ine. 28. Nthawi yomweyo pakuona Davide kuti Yehova anamvomereza pa dwale la Orinani Myebusi, anapera sembe pomwepo. Pakuti kajisi wa Yehova amene Mose anapanga nchipululu, ndi guwa la sembe yopyereza zinali pa nsanje wa ku Gibeoni nthawi yomweyo. Koma Davide sanathe kumuka kunkhondo kwake kufusira kwa Mulungu, pakuti anaopa lupanga la mtenga wa Yehova. Pano pali chiphunzitso chachikulu. Ndipo ndifuna muone kuti Davide akumanga guwa la sembe pamalo pamene kachisi wa Mulungu adzamangidwa ndipo akupereka sembe. Kutanthauza kuti duale lija lasanduka malo ophera sembe. Ichi ndi chimene ndimanena kuti ndi chiphunzitso chofunika kwambiri chimenechi. Mwa njira ina ndikunena kuti Davide anali ndi chidziwitso chachalichi, kapena kuti chakachisi ndi mene ife tindziwira lero. Tavetserani pamene Davide anamanga guwa lija, anaperekapo sembe yopyereza. Ndiye sembe yopyerezayi imaimira Yesu Kristu. Kenaka anapereka sembe yamtendere. Iyi ndi sembe yomwe ikuimiranso Yesu Kristu ngati mfumu yamtendere. Kutanthauza kuti ndi Yesu Kristu amene anapereka mtendere pakati pa ife ndi Mulungu, popeza tinali adani wake. Ndiye chimene Yesu anachita ndiye kukhetsa mwezi wake pachotetezera mmalo mwathu. Iyeyu ndiye wasembe wathu wankulu, ndipo anakwera kumwamba, ndipo akukhala pa dzanja la manja la Mulungu Atate kupempherera inu ndi ine. Ndiye tikunena kuti palibe njira ina iliyonse yofikira kwa Mulungu Atate koma mwa Yesu yekha basi. Kachiwiri, ndifuna timalize ndi uthenga wakuti Mulungu anakantha Israeli ndi mulili. Koma pamene Davide wapereka sembe, akuona ngelo yemweyo mwamba ali ndi lupanga litayikidwa mchimake. Ndiye mwina nkufusa kuti kodi Davide amapereka sembe ndi cholinga chakuti apulumutsidwe? Yankho likuti ndizoona kuti Mulungu ndi wachifundo, ndipo wodzala ndi chikondi. Koma dziwani kuti Mulungu sangapulumutse ife chifukwa cha chifundo ayi. Fundo ndi yakuti Mulungu ndiwoyela, ndipo sangatipulumutse ngati sanathane ndi chimo lomwe lili mwa ife. Kutanthauza kuti ndikoyenera kuthana ndi chimo, komanso sangatipulumutse ife ndi chikondi choka ayi. Mwa njira ina ndikunena kuti Mulungu amakukondani, ndipo ndizoona komanso chifundo chake chikhala pa inu nthawi yonse, koma sangakupulumutseni mwa njira imeneyi. Ndiye tikunenetsa kuti inu ndi ine tinapulumutsidwa mwa chisomo ndi chikhulupiriro mwa Yesu Kristu, amene anakhetsa mwezi wake ngati dipo la machimo athu pa phiri la Golgotha. Kodi munapulumutsidwa mwanjira imene? Lero tilekeza pano, koma timasanthula 1:20:1, dulekeza chapter 21:30, momwe taona za nkhondo ya Davide ndi uchimo wake powerenga Israeli. Ambuye akudalitseni inu. Amen.
Amen. Zikumo kwambiri mbale Osman Chiro Amanda potitsogolera kugawo lomwe tamva zambiri za chimo la David pomwe adatenga chiwerengero cha anthu ku 1 Peter chapter 20 komanso chapter 21. Nkhani ndithu ndiyomwe taimva zosatira zosiyana-siyana zomwe zidalipo. Kodi mwadalitsika bwanji ndi programu iyi? Kodi makudalitsani? Muli ndi umboni uliwonse? Mwina mwakhala mumvera kwa kanthawi, tidziwitseni kuti timbamvetsera programu iyi. Tilembereni kakhala email, lemberani ku radio@twrmw.org, radio@twrmw.org, kapena nsotumiza SMS kumene 0833-500-222. Mukhozanso ndithu kutembera kalata ngakhale makata masiku ano akuchepa kwambiri, PO Box 52 Lilongwe. Tisanthule Bible, PO Box 52 Lilongwe. Paja programu iyi mukhozanso kuimvera pa internet. Address yake ndi ttb.twr.org/chichewa, ttb.twr.org/chichewa. Ambuye akuyang'anireni, akutsogoleni, zikumwa kwambiri.